Tobane Kabazela uzelwe Palakwe emaphisa ngo-1990. Ngo-2005, impilo yamthatha yamuthi qithi konongoma eMzantsi Afrika lapha cina esisaziwa njengentshantshu kwezomculo lokugida. Ngemva kwesikhathi eside ecula lamanye amaqembu, ngo-2014 usungule elakhe elamachwane amahle, lona eselikhiphe idlalade elitsha elithi emaphisa. UKabazela uthi ukucula umasikhandi yisipho asithola kugogo wakhe esasemncane.
Mina ngikhule nogogo, kahle hle ugogo wami uMaxaba ozala ubaba. Ube sithungela nje lamabheshu unyana la amasaka la esenzela wona bengigida kakhulu mina ingoma efana noNtondo lemnyama, umpalanya nampalanya, ingoma eyiningi nje lezo sikhule ngazo thina ngoba sisakhula. Ngase ngithi uma ngifika la eGoli, ngase ngixhumana nensizwa eyiningi edlala umasikandi ke nami ngase ngithi ngcono ngihambe ngalolu nyawo.
Daladela lakhe litshaleli lengoma ezilitshumi lambili. Ukhona le isibili ethi mama, lapho abonga khona unina ngokumundla phansi kwezimo ezinzima. Kule yona ethi usizi uthi ukhumbula abafowabo abangasekho emhlabeni. UKabazela uthi yena ucula ngakubonayo kanye lakuphuphayo. Uthi isifiso sakhe ukuthi enze iDVD eza kwenza abalandeli beqembu lakhe bangezwa kuphela kodwa baphinde bathole lokudla kwamehlo. Uthi ke lokhu kusemandleni abalandeli bakhe njengoba uxhaso lwabo kuyilo olumupha izandla zokufeza la amaphupho.
Abalandeli bakamasikandi bonke jikelele i-Afrika yonke besicela ukuthi nje isupport yenu niwathenge njalo amachwane amahle. Yebo, itola awatholakali kodwa ngicabanga ukuthi nazotholakala nje ukuya kwesikhathi. Sithenge original ama-CD singathukani, silandele nje umculo wamasikandi.
UKabazela leqembu lakhe baphuma enkundleni ngale ethi emaphisa, lapho athi loba esesicucwiza isiZulu size siphume ngamakhala akayikhohlwanga imvelaphi yakhe.
Bathwana amahle niphuma bafa
yemaphisa le
niphuma
afena yemaphisa le esindaba sasepalangwe.
Mele Studio 7 eJohannesburg le South Africa, nginguBenedict Dlapho.
Mini Libale, we have a full season, it's over, Zangarit is at it.
Yala swabona labafana bamaqhalo bephila imkhuba yabo imbayekeni manje. Lithuke limhlaza mina abafana bathandela uzungu busuku nemini bezama ukubamba ulohlomo kade wehlulile. Namphumalele ekhezi mapisa sigodini sasebhala. Asifuthi ndule mpeto kusanguye umnyonje umgwemnyama fuyayo. Ramchandu ukhulu kakhulu ngoba phela ngiyabazi abantu zobeza sebebheda sebethi imzwile sesithi loni hey futhi lava
lewa langithi sisata ngoluja lusimo lewa langithi sisata ngoluja lewa langithi sisata ngoluja lusimo lewa langithi sisata ngoluja
Let's go.
Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's